studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe nanoɓe fulfulde bisimilla moɗo heɗade hannden talatare nogay lewru septembre 2016 Ousmane Niali Boul wonɗo kabaruji ɗo fili dambale wonde ɓoggi janɗe to on kumpitate koɓe kolli wiide fanɗi fuu soldasi goto heddi nayon barmi le torakes kewti ko soldasi en le laamu gosi laamun koɓe gosi kolli wiide ɗi bonandaji gaɗoji le nokku mabɓe o ana suliniɓe sanne eɓe darte e yimɓe mabɓe se wonko mati fuu martina kumpa yalla ɓe bondereɓe ana naata e juuɗe walde sagantoɓe golle cellal golle neɗɗako e ɓantare galle ana gondi e murtere golle balɗe ɗiɗi illa beetako o le toɓɓe koɓe landi ñamane joddi lebbi sappo golloɓe jogaɓe ana hen bandiji cuuti ambulance goto mo leere jogi beetako o mangal pat en jukki caggal ɓe bomɓe sombu yalla ɓe kewta guel mobile yoɗi woni sembe kabaruji ɗi hande bisimilla moɗo e heɗade studio tamani torra kesa hewtege soldasi en mali ɓadale gosi le région Tumbutu bomɓe sombu caami dow mobel larme mali ɗoytan nogel mobilaji luumo hakkunde gaaw e gosi ndenneɓe kolli wiide won machine binaɓe hedde larme o kañe hedde bomɓe sombu ɓe fuu faa ɓeydure ɗen faamu keɗoɗe Mouhamadou Samaseku
e lewru horo daki goɗɗiɗo goosi kilométre uji capantati woni ɗoɓe caamoye dow maɓɓe jon en kaɓata goni caamoyɓe dow maggal paɗe men ɗowtannoɓe mobilaji hollitama wiide mobile fama en woni gaɓɓuɗo dow bombore irande caggal ɗum woni ko jon en kaɓorɗe pelli fewde e yigare mobilaji ɗi nden woni ko maggal paɗe ɓe leydi mbaliɓe jummitike fadde mabɓe jukkitade ɓeɗo yimɓele fa warde hanke adat fuu heɓaka banggal muɗum ka won kollitiɓe wiide ley koɓe pellodiri ko bonderɓe ɗiɗon keddiki hen ɓe kolliti wiide ɗum maggal paɗe leydi mbali goto heddike e ley ko bombore fusi ko bonandaji kamɓe bonderɓe fuf fewde e maggal paɗe leydi ɓe ana jokki waɗede e ley sahal e wuddu leydi mali ndi honjotoɓe hoɓe kolliti wiide soni kawatoɓe guɓe ɗe ana joppira ko e mum rafi ndenako o ɓoyiranni enne ɓe kolliti wiide ana hani golleji dakagol e luggugol jawne
e wi neɗɗo gosi goto soldasi mali goto heddi le bonanda gaɗɗo gosi o holli wiide on irama ɗo mabɓe ɗon e wi makko jaam warti le nokku mabɓe o keɗe ko haali dow faccitago Mouhamadou Samaseku
ɓe pellodiri wattude ɓeɗo yimɓele caamoy dow mabɓe mobile maggal paɗi famaɓe gabbi dow bombore irande goto e maggal paɗi famaɓe heddiki hen kamɓe ɗum ɓe keɓi masimbide bonderɓe ɗiɗon fadde ɓen dogude neɗɗo goto jeeyaɗo e fedde plateforme hokki oɗo adad e ley ñalawma o fadde miɗi yottade woni koɓe memodiri goosi to woni ko mobile aji ɗi foof mbaali ko weyti ko woni ko maggal paɗi ɓenɓe ɗowti kar o yaade gawo ndenako foof wala goosi toon saabi ɗiɗo bonandaji ana gaɗe saaha foof fayso maggal paɗi ɓenɓe ana gaɗa hen bawɗe mum ɓe gottali fewi imma daraji mabɓe ka fa hande ɓe keɓana e dabare ɓeɗo bonderɓe caamoɓe saaha foof dow mabɓe ɓe
laamunkoɓe gosi kolli wiide bonandaji gaɗoji le laamu mabɓe o ana sulliniɓe sanne eɓe tewte himɓe mabɓe se wonko mati fuu martina kumpa yalla ɓe bomɓe sombu ana naata e juuɗe adama amadou haydara haaldi e téléphone mosa aga almune maire gosi keɗe ko haali dow faccitan Ousmane Dikko
kabaru goose ana mettini ana de ini dow wattu fuu dow laawol goudron ngol torraji ana gaɗe ɗo waɗɗa e ngallure nde hakkude goose e ombori hakkude booni e ombori torraji ana gaɗa saatu fuu fayle ngallure nde e hoore reenaki e misalu torra fewtinama gendarmerie e goosi e hakkille am ɗum wona hunde suuɗaninde yimɓe fuu laamankoɓe fuu ana martani kumpa ɗiɗo torraji yo jama o dardanmi wattana hakkille am ɓe paabo saabi wattu wari mo en fukan ɗen martinde kumpa kala ko cikkitiɗen
oɗon mbawi ƴewde ɗi kabaruji fuɗdo ɓe mbala men page Facebook et Twitter studio tamani walde sagantoɓe golloɓe golle cellal golle neɗɗako e ɓantare galle gaɗi murtere golle balɗe ɗiɗi illa beetako o ley leydi men ndi ley toɓɓe koɓe landi ñamande joddi lebbi sappo golloɓe mabɓe ana hen Youssouphe Maiga jokko secrétaire général walde nde ko kale keɗe ko haali dow faccitago Ousmane Dikko
murtere golle nde waɗi paale cercle ji ɗi fuu libbamago ɗo oɗo mbawi yiilade ƴeewon faynokku gollali yo toɓɓe jeena men darti yogaje jiitinkiniɗe ana e majje hono kabaru UMPP usine moƴƴino leɗɗe kannaɗo ƴewtede wiyanoma ministére cellal leydi meɗen daranto jobdi golloɓe usine o fawarde e usine o e hoore no gollirta tafen nenno toɓɓere ɗiɗo werde nde du yo ɓeydugol hono jobdi deɓe jiiɗali du haaldede feewi won golloɓe andaɓe yo gongaraɓe wonduɓe e gollude ɓe joddi mumen tacca ana ɓuuri lebbi sappo hannden golleɓe amen gawo ana domtudu guenare mumen ko ɓuuri hitande yoɗo toɓɓe cabani hono murtere golle nde wawde laatade no yirra
ambulance goto mo lere jogi bandi tuti dum beta ko o lere ana le cercle nyafung e wi cedibe be jippini nyawdo gondo le mo bengel de be dilidi e maggel soldats e mali jokki tiagal mabbe yalla be kewtangel hamadou hamma mayga haldi e cedid o e telephone kede ko halido faccitan ousmane dikko
beta o yo debbo cewinodo kanodo nabede nyafunke e jippini kanyu e donno mo bengel sebe jaadi e maggel nokkudo hakkunu mudum e lere yo kiloji 10 jetti yo yimbe jeyon gonno le maggel rewbe tatan e worbe didon dogotoro liwndotonado o debbo cewido o liwndotobe cewido o kanyu e sofer o yo mo bengel tan be nabi mangal pade en jehi ton ka be tawi mo bengel nabama ila wattu 10h yaade 11h wiyama yo heedi mochi woro wongo dowre gasi bir be jari kala ana sulli sabe yo mobile gotel jogangel nawtortengel naba
nanabe kolli wiide tiagal ko soldats en jokki tiagal bonde rebbe ambulance o tamale ladde do ngel tawa don e lere kilometre nga chapande nay e joy ka bandiji di tawa ka hen walde sukaabe raru su desobe guri ndarti walde sukaabe joinaande de ummine horebe walde de kolli wiide joggi horebe walde de kolli wiide joinaabe joginobe kaborde ana gonno le suudu do woto hanno wadede e wi mabbe dum ummin hakkilaji himbe dum hadi wotobe yogaabe wotude se ku gajugo landondire Abdul Wahab Ibrahim Touré secrétaire général walde de kede ko halido faccitango Mohamed Samasiou.
On était à la salle de conférence de la mairie de
Batou min gondi non le mairie Rarouston bangal jo ingol yimbe fedde sukabe be kawjatobe be ngoni lutube sadia fedde amende sabi be njoppi jiddo fuf nata nuku batu o fay yimbe le be ngala kartininabe do en kaborde ana gonno e mabbe den woni ko min dardi yimbe le fedde de yu kota tafun no batu o landinani neni min jati ka jo en kaborde be ngoni be yimbe fedde men kuli kambare dun min jabana de fe bureau jo inado o sabi kambe jo ini ko e mabbe do en kaborde be yu kabotobe gube de jati non gendarme en e kany garde en fuf
la gendarmerie est témoin, la garde nationale est témoin.
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Jan le region ngaji men di ndaren ko woni ton fedde jagotobe sigaso ana wonde famminde jagotobe kabaruji kesi lampudi e mois bamidi tagal ko jagotobe yogabe cali yobude lampoji mu e patanteji mu be sabe kolli wiide darani be lampoji be gullirtaano haniri dum wadi debbe ngadi gal kawrtal faabe kumpita himbe kabaru mudum njaran duansa meri duansa milioji jagonta hebi e lampu tawen ko buri milioji sappe go ko meri o jonnirino hebude o kabaru o hokkama beta ko e hollugol ko be kebi lebbi tati e diandeji di kanye e gelle gon e le commune o en bellota yaade tumbutu kikide kenya yite nangi suudu golle du tumbutu darani du cellandu kuran o woni wadira ko no gasir dum lati sababu mu kabe kolli wiide yonki fu heddaake hen ka kaakiji kewi lati ke bosu joni woni labe tati le lebbi jeegon cakiti di ko yite nangi du suudu en jaran gawo hono dereji mbawire bu mobirede fa moje dum wonno sisili kawrutangal ONG grep wadi kaw ko buri chapan e jojon regisseur en secrétaire général en kanye hore be lekol fu kawri e gal kawrital do kadude di kabaruji hande ka kedde hedade yewterende ana yesu wassalam